kire ninkunda kama hawe burunje byankorera manya na wago tumanye ngwe na kwimo style so ngo musizo kwe na nkorera wena tangaza
Chinga, omunsi wati bamureba.